Yeah. Tunajua tu ni nani. Tekero mami. Ukishapima kwako nani waitera ukundani wazim. Hakuna kitu tamu kapombea Sunday. Tuniko bash Sunday to Sunday na tuna hata class Sunday to Sunday. Sereni reverse Sunday to Sunday. Yeah. Kupeni Saitan.
Check it. Hai umesota kama laya ananyesha. Mtumbili sai jumbogi ina pressure. Shughuli ni wazim kama tanga ya Western. Na juzi nilishikwa na house epo pasta. Pombe kwa damu ni kidone tunalewa. Na mini Johnny Sins kautaki unapewa eh. Sura ya pesa na dempia ni ndenga. Sura ni shitaku ukibeba unapewa.
Tekero mami. Ukisha pima kwako nani waidera ukundani wazim. Hakuna kitu tamu kapombea Sunday. Tuniko bash Sunday to Sunday. Hatuna hata class Sunday to Sunday. Sereni reverse Sunday to Sunday. Pombe ni Saitan.
Kwa majina Petero toka kwa maeneo. Au siyo sindio pombe ina mwelekeo. Tukinyua kumizinga zile mwaku. Watu kama watatu nekeo horo waku.
Rada safi mambo shwari. Tuko tu mahali flani na makali. Utakunywa whisky gani form ni wapi
huku.
Leo lazima tukate maji.
Tekero mami. Ukisha pima kwako nani waidera ukundani wazim. Hakuna kitu tamu kapombea sana.